Yehova yeka ndiye mulungu wona. Wola mulira wachilengedwe chonse. Mizimu ina yoyipa, komaso anthu ena akhala akudzierekezera kuti ndi milungu. Ndipo tu milungu ina imene anthu amalambira, kulibe nkomwe. Anthu amene amakhulupirira milungu yonyengayi, ndithu amagwiritsidwa mwala, chifukwa milunguyi singathe kudalitsa kapena kuteteza anthu ake. Salmo 96 verse 5 limati, milungu yonse ya anthu amitundu ina ndi milungu yopanda pake. Koma Yehova amasamalira mwachikondi atumiki ake okhulupirika, ndipo sadzawasiya zifuti zitani. Kale, panali atumiki ena a Yehova amene ankaganiza kuti palibe vuto lililonse kulambira milungu yonyenga, kwina kwa kulambirabe Yehova, ndipo Yehova yosanga khumudwe. Mwachitsanzo, mthawi ya Eliya, mfumu Ahabu inakwatira Yezebeli nkumalambira naye Baala. Aisraeli ambiri anatsatira mfumu Ahabu. Ndipo ngakhale kuti ankanena kuti ndi atumiki a Yehova, iwo ankalambiranso Baala, mulungu wonyenga. Sewero lomwe timvetsereli likunena za zochitika za mthawi ya mneneli Eliya, chama 900 BCE. Tiwona mmene Yehova anasonyezera kuti iye yekha ndiye mulungu woona. Tiwonanso mmene tingapewere kukhulupirira milungu yonyenga masiku ano. Mukamamvetsera zimene zinachitika mthawi ya Eliyazi, yesetsani kupeza mayankho amafunso otsatirawa. Loyamba, nchifukwa chani nkupusa kumalambira chinthu china chake kapena munthu malo mulambira Yehova? Lachiwiri, kodi ndi zinthu ziti zimene zingatilepheretse kulambira Yehova ndi mtima wonse? Ndipo lachitatu, kodi Yehova amatithandiza bwanji kuti timudziwe bwino? Mukamamvetsera, yerekezani kuti mukuona anthu amseweroli. Yerekezani kuti mukuona mfumu Ahabu, yemwe anali munthu wa mantha komanso wachinyengo. Yezebeli, mkazi woyipa wongofuna kuti anthu azichita zofuna zake. Komanso Eliya, munthu wodzichepetsa ndi wokhulupirika. Kanizirani mene kunkaonekera ku Israeli. Zigwa, mapiri, ndi ziphedi, zonse zitawonongeka ndi chilala. Mukamamvetsera anthu amseweroli, kumbukirani kuti ngakhale kuti mawuwa analankhulidwa zaka masauza ndizapitazo. Nkhani ndi yeniyeni, inachitikadi, ndipo anthu amenewa anali ngati ife tomwe. Tsopano, tsegulani Baibulo lanu pa 1 Mafumu 16, verse 29 mpaka 33. Nkhani iyi ikuyamba ndi kunena za mfumu yoyipa Ahabu. Tsopano tiye tione mmene zinthu zinalili pa nthawiyo, tikamamvetsera sewero la mawu okhali loti, Yehova yekha ndiye mulungu woona.
Ahabu mwana wa Omuri anakhala mfumu ya Israeli mchaka cha 38 cha Asa mfumu ya Yuda. Iye analamulira Israeli ku Samaria zaka 22. Ahabu mwana wa Omuri anachita zoyipa kwambiri pamaso pa Yehova kuposa onse amene anakhalapo yasana kale. Anachitanso machimo amene Yeroboamu mwana wa Nebati anachita. Ndipo ankaona ngati kuchita zimenezi ndi nkhani yaing'ono. Moti kuonjezera pamenepo, anakwatiranso Yezebeli mwana wa Yetibala mfumu ya Asidoni. Ndipo anayamba kukatumikira Baala ndi kumgwadira. Kuonjezera apo, anamanga guwa lansembe la Baala mkachiswa Baala amene iye anamanga ku Samaria. Ahabu anayimikanso mzatu wopatulika, ndipo iye anachita zinthu zambiri zokwitsa Yehova Mulungu wa Israeli kuposa mafumu onse a Israeli amene anakhalapo iye asanakhale.
Kodi mwapeza mayankho amafunso atatu omwe tinafunsa aja? Loyamba linati, nchifukwa chani nkupusa kumalambira chinthu china chake kapena munthu malo mulambira Yehova? Mafumu onse amene analamulira Ahabu asanakhale mfumu, anachita zoyipa pamaso pa Yehova, ndipo zotsatira zake zinali zoopsa. Koma malo motengerapo phunziro, Ahabu anachita zinthu zambiri zokwitsa Yehova Mulungu wa Israeli kuposa mafumu onse a Israeli amene anakhalapo iye asanakhale, monga mmene verse 33 lanenera. Ahabu ankaganiza mopusa kuti angathe kumalambira Yehova Mulungu komanso Baala. Komatu pa 1 Korinto 10 verse 21 pamati, sizingatheke kuti muzimwa za mkapu ya Yehova komanso za mkapu ya ziwanda. Sizingatheke kuti muzidya pa tebulo la Yehova komanso pa tebulo la ziwanda. Ahabu anakumana ndi zoopsa pa moyo wake chifukwa chochita zimenezi. Ndipo chomvetsa chisoni kwambiri nchakuti Yehova anasiya kumukonda. Funsola chiwili na nilakuti. Kodi ndi zinthu ziti zimene zingatile peretse kuti tizilambira Yehova ndi mtima onse. Masiku ano, sizichitika kawiri kawiri kuti munthu wodzipereka kwa Yehova akhale ndi maganizo ofuna kuyamba kulambira Mulungu wonyenga. Koma mosadziwa, munthu angayambe pang'ono kusiya kutumikira Yehova ndi mtima onse. Chifukwa chotengera mkazi wake woyipa Yezebeli, Ahabu na Yesu anayamba kulambira mafano. Tiyenera kuyesetsa kupewa kutengera zochita za anthu amene salambira Mulungu woona Yehova kuti tipitirizebe kumulambira ndi mtima onse. Funso lachitatu linalira kuti, kodi Yehova amatithandiza bwanji kuti timudziwe bwino? Pa 1 Mafumu 16 verse 30, pali mawu akuti, pamaso pa Yehova. Choncho mosiyana ndi milungu yonyenga, Yehova amatha kuona chilichonse chimene timachita. Pa 1 Mafumu 16 verse 33, pali nakuti, Yehova anakuya kwambiri ndi zimene Ahabu anachita. Yehova ndi Mulungu weniweni, ndipo amachita chidwi kwambiri ndi zimene anthufe timachita. Choncho zochita zathu zikhoza kumukwiyitsa kapena kumusangalatsa. Koma nzolimbikitsa kudziwa kuti tikamakonda kwambiri Yehova komanso kukhala okhulupirika, Iye amaona zimenezi. Mbali ya chiwiri ya siweroli, yachokera pa 1 Mafumu 17 verse 1 mpaka 7. Pale mbali, ndi pamene Baibulo likutchula koyamba za mneneri wokhulupirika wa Yehova, Eliya.
Eliya wakutisibe, wochokera ku Giliyadi analankhula ndi Ahabu kuti,
pali Yehova Mulungu wa moyo, Mulungu wa Israeli amene ndimamtumikira, sikugwamame kapena mvula zakazikubwerazi, pokhapokha ine nditalamula.
Mawu a Yehova anafika kwa iye akuti,
choka kuno, lowera chakummawa ukabisale mchigwa cha Keriti, chimene chiri kummawa kwa Yorodani. Uzika mwa madzi mu mtsinje umene uli mchigwacho, ndipo ndidzalamula akhwangwala kuti azika kupatsa chakudya.
Nthawi yomweyo, Eliya anachita mogwirizana ndi mawu a Yehova. Anapita kukhala mphepete mwa chigwa cha Keriti chimene chiri kummawa kwa Yorodani. Akhwangwala ankamubweretsera mkate ndi nyama mawa ndi madzulo, ndipo iye ankamwa madzi mu mtsinje umene unali mchigwacho. Koma patapita masiku angapo, mtsinjewo unauma chifukwa pa dziko lapansi sipanabwere mvula.
Kodi mwaona mmene 1 Mafumu 17 verse 1 mpaka 7 akuyankhira mafunso atatu tinafunsa kuyambirira aja? Funso loyamba linalira kuti, nchifukwa chani nkupusa kumalambira chinthu china chake kapena munthu malo molambira Yehova? Ahabu atayamba mpatuko. Yehova anachititsa kuti ku Israeli kugwe chilala chomwe chinatenga zaka zitatu ndi hafu mogwirizana ndi Luka 4 verse 25. Bala yemwe anali Mulungu wa Kanani wa mvula ndi chonde, sanathe kuteteza anthu ake kutsokali, chifukwa Iye anali Mulungu wonyenga. Tikamangoganizira zofuna za thupi lathu, kukonda ndalama, ntchito ya pamwamba, maphunziro a pamwamba, zipangizo za makono, zosangalatsa, zakudya ndi zakumwa, mukupita kwa nthawi, zimenezi zingatilepheretse kuti tizitumikira Yehova ndi mtima wonse. Kuganiza kuti zinthu zimenezi zingatiteteze, kungatibweretsere mavuto, komanso kutiwonongera ubwenzi wathu ndi Yehova. Mchifukwa chake nkofunika kutsatira malangizo a Yesu, opezeka pa Luka 21, verse 34 mpaka 36. Luka chapter 21, kuyambira pa verse 34, Yesu ananena kuti, koma samalani kuti mitima yanu isalemedwe ndi kudya kwambiri, kumwa kwambiri, ndi nkhawa za moyo, kuti tsikulo lingadzakufikireni modzidzimutsa ngati msampha. Pakuti lidzafikira onse okhala pa nkhope ya dziko lonse lapansi, chotero khalani maso, ndipo muzipemphera mopembedzera nthawi zonse, kuti mudzathe kuthawa zinthu zonsezi zimene zikuyembekezeka kuchitika. Funso lomaliza linalira kuti, kodi Yehova amatithandiza bwanji kuti timudziwe bwino? Yehova ali ndi mphamvu pa zinthu zachilengedwe, ndipo izi zinaonekera pamene anachititsa chilala mdziko lonse la Israeli. anasonyezanso kuti ali ndi mphamvu zotha kugwiritsa ntchito zimene analenga. Mwachitsanzo, anagwiritsa ntchito akhwangwala popereka chakudya kwa Eliya. Milungu yonyenga ilibe mphamvu zochitira zimenezi. Masiku anonso, Yehova amasonyeza mphamvu zake poteteza kulambira koona kuti adani ake asakuthetse. Zimenezi nzogwirizana ndi lonjezo lake lopezeka pa Yesaya 54 verse 17. Lemba la Yesaya 54 verse 17 likunena kuti chida chilichonse chimene chidzapangidwe kuti chikuvulaze sichidzapambana. Ndipo lilime lililonse limene lidzalimbane nawe pa mlandu udzalitsutsa. Ichi ndi cholowa cha atumika Yehova, ndipo chilungamo chawo nchochokera kwa Ine, akutero Yehova. Yehova amatithandizanso aliyense payekha kuti tithe kulimbana ndi mavuto amene tikukumana nawo mdzikoli. Mbali ya chitatu ya sewero la thuli yachokera pa 1 Mafumu 18 verse 17 mpaka 46. Nkhani iyi inachitika patatha zaka zitatu ndi hafu kuchokera pamene chilala chija chinayamba, ndipo ku Israeli kunali njala yoopsa. Ngakhale kuti Yehova ndiye anabweretsa chilalachi, Ahabu ndi Aisraeli ena ambiri sanaphunzirepo kanthu. Iwo anapitirizabe kulambira Baala, kwina kunkumachita zinthu ngati amalambiranso Yehova. Ahabu anali atafunafuna Eliya kwa nthawi yayitali chifukwa ankaganiza kuti Eliyayo ndi amene wachititsa chilala. Tiye ntimve zimene zinachitika Ahabu atakumana ndi Eliya pamaso mpamaso.
Ahabu atangomuona Eliya, anati,
ndiwe eti, iwe ndiwe munthu amene wachititsa kuti Israeli anyanyalidwe.
Eliya anayankha kuti,
ine sindinachititse kuti Israeli anyanyalidwe, koma inu ndi nyumba ya bambo anu ndi amene mwachititsa kuti anyanyalidwe. Chifukwa anthu inu munasiya kutsatira malamulo a Yehova mkuyamba kutsatira Abala. Tsopano tumizani uthenga ndipo musonkhanitse Aisraeli onse kwa ine pa phiri la Karimeli. Musonkhanitsenso aneneli 450 a Baala ndi aneneli 400 anzati opatulika amene amadya pa tebulo la Yezebeli.
Choncho Ahabu anatumiza uthenga kwa ana onse a Israeli mkusonkhanitsanso aneneli pa phiri la Karimeli. Kenako Eliya anayandikira anthu onsewo nkunena kuti,
kodi mukayikakayika mpaka liti? Ngati Yehova ali mulungu woona, tsateni. Koma ngati Baala ndiye mulungu woona, tsatirani ameneyo.
Koma anthuwo sanamuyankhe chilichonse. Ndiyeno Eliya anawuza anthuwo kuti,
ndilipo ndekha mneneli wa Yehova amene watsala. Ndekha basi. Koma aneneli a Baala alipo 450. Tsopano iwowo apeze ng'ombe za mphongo ziwiri zing'ono-zing'ono. Asankhepo ng'ombe imodzi nkuyiduladula. Ndiyeno ayike pa nkhuni koma asayatsepo moto. Ineyo ndikonza ng'ombe inayo nkuyika pa nkhuni koma sindiyatsapo moto. Kenako muyitane dzina la mulungu wanu. Inenso ndiyitana dzina la Yehova. Ndipo mulungu amene ayankhe potumiza moto ndiye mulungu woona.
Anthu onsewo atamva zimenezi anayankha kuti,
siri bwino.
Tsopano Eliya anawuza anenera Baala kuti,
yambani ndinu kusankha ng'ombe yayingʼono ya mphongo imodzi nkuyikonza chifukwa mulipo ambiri. Muyitane dzina la mulungu wanu koma musayatse moto.
Choncho anatenga ng'ombe yayingʼono ya mphongo imene Eliya anawapatsa nkuyikonza. Kenako anayamba kuyitana dzina la Baala kuyambira mawa mpaka masana. Ankayitana kuti, koma sipanamveke mawu aliwonse, ndipo palibe anawayankha. Iwo anapitiriza kudumphadumpha ngati akuvina akuzungulira guwa la nsembe limene anamanga. Pofika masana, Eliya anayamba kuwaseka ndipo anali kunena kuti,
muyitaneni mokuwa kwambiri chifukwa iye ndi mulungu. Mwina watenganidwa ndi zina zake, kapena wapita ku chimbudzi. Mwina sowagona ndipo muyenera kumudzutsa.
Mudzutsa.
Iwo anayamba kuyitana mokuwa kwambiri nkumadzichekacheka ndi mipeni ndi mikondo ing'onoing'ono malinga ndi mwambo wawo, mpaka magazi anayamba kutuluka ndi kuyenderera pa matupi awo. Iwo anapitiriza kuchita ngati aneneri mpaka dzuwa linapendeka. Anapitirizabe mpaka nthawi yopereka nsembe ya mbewu. Koma sipanamveke mawali wonse, palibe anawayankha kapena kuwamvera. Patapita nthawi, Eliya anawuza anthu onsewo kuti,
bwerani pafupi ndi ine.
Anthu onsewo anabweradi. kena kuhia na kunza guwa lansembi la Yehova limene linagumuka. Choncho Eliya anatenga miyala 12 mogwiriza na ndicho chiwerengero cha mafuko a ana a Yakobo, yemwe mawa Yehova anamfikira akuti, dzina lako lidzakhala Israeli. Ndi miyalayo Eliya anamanga guwa lansembe kuti dzina la Yehova lilemekezedwe. Anakumbanso ngalande kuzungulira guwa lansembe lonsero. Ngalandeyo kukula kwake inali ngati malo amene angafesepo mbeu zokwana miyezo iwiri ya seya. Kena akwanayalapo nkhuni, ndipo anaduladula ng'ombe yaing'ono ya mphongo ija, nkuika pamwamba pa nkhunizo. Tsopano iye anati,
tungani madzi odzaza mitsuko inayi ikuluikulu, muwathire pa nsembe yopherezayo ndiponso pa nkhunizo.
Kenako iye anati,
thiraninso madzi ena.
Anthuwo anathiranso. Ndiyeno Eliya anati,
thiraninso kachitatu.
Choncho anthuwo anathiranso kachitatu. Chotero madziwo anayenderera pansi ponse pa guwa la nsembero. Iye anathiranso madzi mngalande muja mpaka kudzaza. Pa nthawi yopereka nsembe ya mbewu, Eliya mnenera anayandikira guwa la nsembero nkunena kuti,
inu Yehova Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Israeli, lero zidziwike kuti inu ndinu Mulungu mu Israeli, ndi kuti ine ndine mtumiki wanu, komanso kuti ndachita zonsezi potsatira mawu anu. Ndiyankheni Yehova, ndiyankheni, kuti anthu awa adziwe kuti inu Yehova ndinu Mulungu woona, ndiponso kuti mwabweza mitima yawo.
Atatero, moto wa Yehova unatsika nkunyeketsa nsembe yopsereza ija, nkhuni, miyala ndi fumbi lomwe. Unaumitsanso madzi amene anali mngalande muja. Anthu onsewo ataona zimenezo, nthawi yomweyo anagwada nkuera mampaka nkhope zawo pansi, ndipo ananena kuti, ndiyeno Eliya anawuza anthuwo kuti,
gwirani aneneli a Baala, muonetsetse kuti pasapezeke othawa.
Nthawi yomweyo anawagwira, ndipo Eliya anatsetserekera nawo ku chigwa cha Kisoni, kukawapha kumeneko. Tsopano Eliya anawuza Ahabu kuti,
pitani mukadye ndi kumwa, chifukwa kukumveka mkokomo wa chimvula.
Ahabu anapitadi kukadya ndi kukamwa. Koma Eliya anapita pamwamba pa phiri la Karimeli. Ndiyeno anakhala chogwada atayika nkhope yake pakati pa maondo ake. Kenako anawuza mtumiki wake kuti,
pita ukayang'ane mbali ya kunyanja.
Mtumikiyo anapita ukayang'anadi. Ndiyeno anati,
kulibe kali konse.
Koma Eliya anamubweza nkumuza kuti, pita ukayang'aneso. Anachita zimenezi mpaka maulendo 7. Pa ulendo wa 7, mtumikiyo anati,
taonani, kulika ntambo kakang'ono ngati chikhalo cha dzanja la munthu, ndipo kaukwera mwamba uchokera nyanja.
Tsopano Eliya anawuza mtumiki wakeyo kuti,
pita ukawuze Ahabu kuti, mangirirani mahachi kugaleta, ndipo tsetserekani kuti chimvula chisakutsekerezeni.
Pa nthawiyo kumwamba kunachita mdima wa mitambo, ndipo kunja kunawomba mphepo. Keneko kunayamba kugwa chimvula chambiri. Ahabu anala kuyenda pa galeta mpaka anakafika ku Yezreeli. Dzanja la Yehova linali ndi Eliya, moti iye anakokera chovala chake mchiuno nkuchimanga, ndipo anayamba kuthamanga kupitirira Ahabu mpaka ukafika ku Yezreeli.
Tienti onenso mmene mavesi amene tamvetserawa akutithandizira kupeza mayankho a mafunso atatu aja. Funso loyamba, nchifukwa chiyani nkupusa kumalambira chinthu china chake kapena munthu malo molambira Yehova? Eliya anawuza anthuwo kuti asankhe chinthu chimodzi, powawuza mosapita mbali kuti, kodi mukayikakayika mpaka liti? Ngati Yehova ali Mulungu woona, mtsateni, koma ngati Baala ndiye Mulungu woona, tsatirani ameneyo. Pasanapite nthawi, Yehova anachita zinthu zimene zinasonyeza kuti Baala ndi Mulungu wosathandiza ngakhale pang'ono. Palibe mneneri aliyense wa Baala amene anakwanitsa kuthawa. Onse anaphedwa. Baala anakhumudwitsa olambira ake. Nkupanda nzeru kukhumudwitsa Yehova, yemwe ndi gwero la moyo wathu ndi chimwemwe. Funso la chiwiri, kodi ndi zinthu ziti zimene zingatilepheretse kuti tizilambira Yehova ndi mtima wonse? Aisraeli ataona moto wa Yehova, umene unanyeketsa ng'ombe, nkhuni, miyala, komanso kuumitsa madzi. Anayamba kunena mubwerezabwereza kuti Yehova ndiye Mulungu woona. Aisraeli anali atakhala anthu a Yehova kwa zaka pafupifupi 600 ndipo ankadziwa bwino kuti iye ndi wamphamvu. Sikuti anthuwa ankafunikanso kuona chozizwisa china kuti akhulupirire kuti Yehova ndi Mulungu woonadi. Komatu nzionekeratu kuti zimene ankadziwa zokhudza Yehova sizinawathandize kumkhulupirira. Ndipo anayiwala zabwino zimene iye anawachitira. Nafenso masiku ano, tisamayiwale zabwino zimene Yehova Mulungu wathu watichitira aliyense payekha komanso monga gulu. Tingachite bwino kumaganizira umboni womwe ulipo woti Yehova ndiye Mulungu woona. Funso lomaliza ndila kuti, kodi Yehova amatithandiza bwanji kuti timudziwe bwino? Yehova anayankha mapemphero a Eliya ochokera pansi pa mtima opempha moto ndi mvula. Masiku anonso, Yehova amamvetsera mapemphero a atumiki ake. Lemba la 1 Yohane 5, verse 14 limati, chilichonse chimene tingamupemphe mogwirizana ndi chifuniro chake, amatimvera. Yehova anapatsa Eliya mphamvu zochuluka moti anathamanga makilomita 30 paliwiro logometsa ndipo anapitirira galeta la mfumu Ahabu. Masiku anonso, Yehova amatipatsa mphamvu yoposa ya chibadwa kuti tithe kulimbana ndi mavuto aliwonse. Mbali yomaliza ya Seweroli yachokera pa 1 Mafumu 19, verse 1 mpaka 8. Mavesiwa akusonyeza kuti Eliya anali munthu ngati ife tomwe. Mfumukazi yoyipa Yezebeli atamuopyeza kuti amupha, iye anadankhawa kwambiri. Tindipitirize kumvetsera Seweroli kuti tione mmene Yehova anathandizira Eliya. Zimenezi zikusonyeza kuti Yehova yekha ndiye Mulungu woona.
Kena kwa Ahabu anauza Yezebeli zonse zimene Eliya anachita, ndiponso mmene anaphera aneneri onse ndi lupanga. Yezebeli atamva zimenezo, anatuma munthu kwa Eliya kuti akamuuze kuti,
milungu yanga indilange mowirikiza, ngati pofika nthawi ino mawa, sindidzachiritsa moyo wako kukhala ngati moyo waliyense wa aneneriwo.
Choncho Eliya anachita mantha moti ananyamuka nkuyamba kuthawa kuti apulumutse moyo wake, mpaka anakafika ku Bereseba wa ku Yuda. Mtumiki wake anamsiya kumeneko, ndipo iyeyo analowa mchipululu nkuenda ulendo wa tsiku limodzi. Kenako anafika paka ntengo kena kake, ndipo anakhala pansi pake. Ndiyeno anayamba kupempha kuti afe, ponena kuti,
ah, basi ndatopa nazo. Tsopano chotsani moyo wanga Yehova, pakuti sindine oposa makolo anga.
Kenako anagona pansi mpaka tuloti nampeza pasi paka ntengo kaji. Tsopano kunabwera ngero amene anamkhudza nkumuuza kuti,
dzuka udye.
Atayang'ana, anaona kuti kumutu kwake kuli chikho cha madzi ndi mkate wozungulira uli pa miyala yotentha. Ndipo Eliya anayamba kudya ndi kumwa, kenako anagonanso. Patapita kanthawi, ngero wa Yehova uja anabweranso kachiwiri nkumukhudza, ndipo anamuuza kuti,
dzuka udye popeza ulendo wakukulira.
Choncho anadzuka ndipo anadya ndi kumwa. Atatero, anapeza mphamvu zokwanira moti anatha kuyenda masiku 40 usana ndi usiku mpaka ukafika kuphirira Mulungu woona la Horebe.
Mavesa amenewa atithandiza kupeza nsoma yankho amafunso atatu aja. Funso loyamba, nchifukwa chiyani nkupusa kumalambira chinthu china chake kapena munthu malo molambira Yehova? Ngakhale kuti Yehova anachita zozizwitsa pa phiri la Karimeli, Ahabu komanso Yezebeli sanalapebe. Iwo anali ndi maganizo oyipa moti sankathanso kuzindikira makhalidwe abwino. Izi zikusonyeza kuti tikakhala ndi chizolowezi chosamvera kapena chosatumikira Yehova ndi mtima wonse, ubwenzi wathu ndi iye ukhoza kusokonekera. Lachiwiri, kodi ndi zinthu ziti zimene zingatilepheretse kuti tizilambira Yehova ndi mtima wonse? Eliya anali munthu ngati ife tomwe. Anali ndi nkhawa kwambiri moti ankaona kuti bola kungofa. Nthawi zina nafenso tingakhale ndi nkhawa chifukwa cha zina zake. Komabe, tisamangoganizira zimenezo mpaka kulephera kutumikira Yehova. Lachitatu,
kodi Yehova amatithandiza bwanji kuti timudziwe bwino? Mngelo wa Yehova Mulungu anapatsa Eliya chakudya, kumulimbikitsa, komanso kumuthandiza kuti asiye kuda nkhawa. Ifenso nthawi zina tingakhumudwe komanso kuda nkhawa ndi zina zake. Yehova Mulungu amatilimbikitsa, komanso kutithandiza aliyense payekha kuti timudziwe bwino. Iye amachita zimenezi kudzera mmawu ake, mzimu wake woyera, komanso pogwiritsa ntchito abale ndi alongo athu. Tikakumana ndi vuto lina lake, tizikhala ndi chikhulupiriro kuti Yehova atithandiza. Nkhani ya Eliya imatiphunzitsa mfundo zofunika kwambiri. Aneneri abala anazindikira mochedwa kuti Yehova ndiye Mulungu woona. Choncho, nkhaniyi ikutiphunzitsa kuti popeza Yehova ndiye Mulungu woona, nthawi zonse tiyenera kuyesetsa kumutumikira ndi mtima wonse ndipo tisalole chilichonse kutilepheretsa kuchita zimenezi. Yehova ali ndi mphamvu ndipo amazigwiritsa ntchito potiteteza ndi kutidalitsa. Popeza Yehova ndi Mulungu woona, amakhala wokhulupirika kwa anthu onse okhulupirika kwa Iye. Choncho, tiyeni tonse tipitirize kulambira ndi mtima wonse Mulungu woona yekha, yemwenso ndi Atate wathu wakumwamba, Yehova.